nuwa ya bifuni chukwa nyada ngacheli kongwai ifidi mari onye koni maru onwe nu jina ya njiji duwayo otoko maliri otoku mife onye di nwe njiji ya kunisi onye kona yono jina gwe jo Jina do modo, unya jina ya mundi dio. Umalere mama mi fem, umalere ma dok mi feme, umalere ma mi fem. Maru dok mi fano wa, unya dok mi fano wa. Umeta no jina mai. Nye kono manu wa, nye munu mama no wa. Nye kono manu no wa. Unya jina ya mundi di wanam, unya jina jimu chedia. Kumalere mama mi femo, kumalere me dok mi fem, manu dok mi fano wa, onya dok mi fano wa, umeta no jina mai. Jago kaine kene, Chief, Mwabezi Sunday, Chevron. Nigeria Limited, Lekki, Lagos. Onye sisi galeto. Osimakene na ye, Chief Obinja, Nwabezi. International Business Tycoon, Togo. Onye sisi galeto. Akunu na ye nimchukue, ebeje mademunu ndende. I did take a bunaya. Shina ya beje kebuna ya o Ogwe gwenam Ajite ngumela e Shina ya beje kebuna ya e Ejijijim Baka ajite nata e Aboje katana ya Aboje katana ya Aboje katana ya Numene niswabo Umene niswabo Umene niswabo Shina bo beje katana ya o Ogwe ee Mr. Iba Bonebu Anyamarigo Sati de Kebue Bakati de Kodata Abata Nomene Niswabo Imarikeni Yamariko Keri Umeko Jegu Kaila Kene Retired Re-Admiral Mike Ojinikona Your chairman of Indukwa, Chairman, Indukwa Leaders Forum, Onye Isumpe, Utagbaborogo. Mr. Emeka Otuya, aka Ikwendam Koyabia, Takane Kobo, Ogobo Biyos, Nogwashi Nipinwe. Ikokuo ya jiningere nina o chefa ipabia o Agogo bi Ewana mi ikokuo ya jiningere nina o chefa ipabia o Ewana mi ikokuo ya jiningere nina chefa ipabia chefa ukwabia enu enwa marenya o je vois il babia o je vois o kwa bia o enu mo amaranya e enu mo amaranya o uwe mo amaranya o sina faru che ba cha kon gwazu o bo e nemo jegu ga ile kene. The entire members of Dada Brothers Association in East Mandela, Accra, Ghana. Chairman Mr. Henry Okologo, aka Obi Hero, the Owele One of Adonde. Vice Chairman Mr. Onyeka Osemeka, the son of Ife Siwangwodile, Onyon Cholana. Nekene dia Ebu Treasurer, Mr. Aboy Okonji, aka Ganga, Onye Center Uwaba. Patron, Chief Tony Okocha, the Awole K1 of Iguzoland, Ogenesue Bono. Onya marine amune yime jime, onya marine afimena bwe jime nubiwa. Onya marine amune yime jime nubienu, onya marine afimena bwe jime ajakasari boy boyo. Onya marine yabeba kwa o, onya marine amuna mwe jime. Onye marine afimena bwe jime nubiwa. Onye marine amune yime jime nubienu. Onye marine afimena bwe jime ajekasari boy boyo. Mr. Ifani sari boy boyo wene. Onyo be kasari boy boyo. Ayichim kasari boy boyo wene. Sari boy boyo. Sari boy boyo ni boy bobe jokwe. Sari boy boy ye na joku bo bonu kinwenem. Sari boy boy ye ni boy boy di manu wa o. Sari boy boy ye ni boy boy bo bonu kinwenem. Bo bonu kineri bo wese odi ake mare. O bonu ke bori barwe odi ake nyasa o. Kajen o. Ogbonvi Timothy Osese, Chairman Managing Director Timogram Ventures, Sole Distributor in all kinds of electronics, Tamaku and LG product worldwide. Ordinary number one, Abraka Road, Abo Boji Boji, Omen Bogo. Nekeri Nekere Jogori Bunoe. Mrs. Grace Osese, Ejogori Buji Menogo. Hello from Santa's videos, Yashin Marono. Njejejeje, Aoku Oku Oku Nem. Jebuka Inekene Mandrino. Immaculate launch. Je 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 ugo ugo. Managing Director Engineer Mandis Igbo. Ngere ne fifi afu anya o aje ka chura jomo ngbajego no wa o. Ngere ne fifi afu anya o aje ka chura jomo ngbajego no wa o. Onyo ma po isu e chuku de menela e jegu kan ile kene otu esi nwari aku akwaba ndako kwoburaji. Mrs. Maria Nzete Jaledi nanyare. Mrs. Doreen Ogu Sakatre. Ngere ne fifi afu anya wenem. Ngere ne fifi afu anya o. Ngere ne fifi afu anya e. Onyo manu nyoja kwa isu. onye ọjọ na onye ọma akpọ isi onwe na m ngede ndị fifi afọ anya nwe na m chukwu dem na ere n'ọjị ayị m ọ bụ okike mmadụ egwo ayị m ọ bụ okike mmadụ elao okike orisaị ngede ndị fifi afọ anya nwe na m chief doctor madam Antonia Ugbo aka madam pure water onyu glamour ya samara ni money chokwane the ochara one of Benin kingdom the eze nwanyi one of Umunede kingdom the omezuru one of Ikuzo land onye nwe ni nwe madam ne computer nwonna ndi Mr. Luis Obi Onyakuko Broji Omogo Lorry Driver Adinu Mutu Bebienua Nekere Okochukwu Akanaman Mukonga Onyakuko Broji Voice MC Ege Babato Mwenema Alahaji Boleke Onyo Beti Garanogo Avis Mankwa onye bo nne m onye ogbogume n'ime ogbuma mma mma onye mari n'obi chukwu onye mari n'obi orisaye onye mari n'obi chukwu anyị nekere azụ ka nwa onye mari n'obi orisaye aka udadu ọkụ onye mari n'obi chukwu onye mari n'uche chukwu onwe onye mari n'obi orisaye onwe na m chukwu onye bere mmadụ ooo ọgaga onye bere asa biko banụ ka ọyari mụ ya biko banụ ka gụgụ mụ ya biko banụ ka kpụ mmanya ela chukwu onye bere asa ọgaga onye bere asa onye omiko ọsa bụ onye bere asa onye bere asa bụ onye omiko ọsa ela chukwu onye bere mmadụ biko banụ ka ọyari mụ nwa eze bụ nwa orisa nwa orisa bụ nwa chukwu bụ onye chukwu kiri na-egwu adofi elao abụ m nwa eze oshigoyi nnu m abụ m nwa eze oshigoyi nnu m abụ m nwa eze oshigoyi nnu m na m Mr. Chinedu Morte Tadela Asaba Omenu Mogo Mekenashi Mr. Ifanyi Chukwu Akpe aka Noku Alaba International Director Noku Electronics Umwaja Director Noku Boutique Umwaja Director Noku Oil and Gas Umwaja Osumekirine Ogbuefi Elvis Onoku aka the youngest landlord onye mutigri hello fashionem chief doctor ijele onye dumasa eshi nwanne jejejeje ijegwego jenumo jenume hello man koko dai akwaulo jejejejeje uwa ba kwani marobu nwanam uwa ba kwa koni dikobu Uwaba kwa koni mboto bu nwenem Uwaba kwa ni mado bu elao Uwaba kwa koni tiko bu elao Uwaba kwa koni wanyo bu Enu kwa ni maro bu Onya maru wanarue Adika sonya maru wanime Adika sonya maru wanarue Adika sonya maru wanime Enu kwa ni marabu Uwa kwa ni marabu Ofo nya ni jwa popa popa Make ne toko Onya na fo bomo boma Choose oji Onya na toro jiji ojiji Onyo beti gara nabu Ayichi mu Neke no saro Odogu nwa onye isi mpe ụtagbagbụrụ ọgwụ ya bụ nwa kpanego bụ onye na mmegbu mmadụ ibe weri nọsi igochi ka ọsi ike idigere weri na nwa ọsị makịrị na ya azụ ka nwa zaka makịrị chi na devis nwa ọtọ nwa oke ose precious photos ka ajeni o ifeanyị nwa eze oyichi ọnụrebụ toni ọ na ose gị ọsụmakịrị na ya gedende fifi afọ anyanwụ na m gedende fifi afọ anyanwụ gedende fifi afọ anyanwụ onye ọma na onye ọjọọ akpọ isiwe chukwu domenile nọdị o elewo chukwu domenile nọdị elewo gedende fifi afọ anyanwụ na m gedende fifi afọ anyanwụ elewo onye ọma na onye ọjọọ akpọ isiwe gogo ibu na m gogo 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 na m ewa o njeje onye na-ajụ mere mebie
mekere shanti
onye ahụ na-echekwa ọsị
ọdịnogbo ologbo
onye na-ajụ mere mebie ewa o onye akụ mma gbakwuru
ọganasi ogbu yi
onye na-ajụ mere mebie onye akụ mma gbakwuru onye akụ mechikọchi onye akụ mma gbakwuru onye na-ajụ mere mebie chukwu onye barasa o elawo elawo biko banụ ya ri mụ elawo manụ kagbu menụ elawo chukwu abemewo banụ.